There's a time I went nikajifungia bafu nikalia. Mtoto analia, mama ameninukia. Sasa najindwa nikaingia kwanza nikalia. Then nikaangalia juu nikarudi nimepanguza machozi. Nikasema nyumba lazima iendelee. And it's not that my wife, she didn't even know. Mtoto amesumbua, akona inedo inadangwa jaga kitu. Colic, kamenyonya kamejikunja na akalali 6 hours. Ile pressure akonayo mwanaume ndo uachiwa. Oh my, when you marry as a man you'll keep quiet. Not because you don't have stories. It's because of the things you have gone through and you cannot share. Sasa najua tu wa TikTok watatoa hiyo part ya kulia. Hii message mzima hiyo tu ndio part mtu amesikia.